Hey, yo, Blika.
Westside Music Block.
Abu.
Timbalongo Wakjalo.
Halevo. Tina Mwango Gacheka. Wakjalo Kindle Pio Pio. Gats. If I ride it. B-Rocks on the hook.
B-Rocks.
In blue spark. Let's go.
Baby. Wapa kumono wa mirana. Baby. Wapa kumono wa Muchima wa yove wa mwende Wa uchi kukuse sowe numba chindende Wapa kumono ami Nangu kusambili la ndende Momo muchima wa yove wa mwende Wa uchi kukuse sowe numba chindende Wapa kumono ami
Wapa kumono ma oxygen Necessity ma exi ya trash the bin Tubabari no other to come in between I'll be king, you'll be queen Washing of his shit Zangi ya kufika kumapuapua Mahari zumfaya ngesenga inakupata Ya mubi kunkana yowichi sengo I said it again, I scored it, he said go So, tienga kutu wahane chakutarila Example, hole sange mwana mwarila Walumuka o family member Ngeka uko hauko charino kwa tenu nyemba
Baby, wapa kumono wa mirana Baby, wapa kumono wa mirana Day in day out Wazanga yobe ya miweka wa uchina Wadana baby nana Wapa kumono wa mirana Nangu kusambili la ndende Momo muchima wa yobe wa mwende Wa uchi kukuse sowe numbachi ndende Wapa kumono wa mirana Nangu kusambili la ndende Chima wa yobe wa mwende Wa uchi kukuse sobe numbachi ndende Wapa kumono
Chivile ne vya kukulweka Hano tuna hete baby kwa uchi vya kusweka Apart from mono Ivili lakuno Lola lwa milo sena yowe yowe walu nono Mono wa mingwa kuhane baby shikiza Momona ya mingwa kesa kuhukiza Umuvimbi mbi wowe na kukawangiza Amo champion ningwa shinda kuluza loza Ni hakapu na kapu tulicheze Ei level tuna hete na waviza wakweze Owe ngunuise Nguswenye Etwaya haka muhingu kususunye Brrrr
Baby, wapa kumono wa mirana Baby, wapa kumono wa mirana Day in day out Wazanga yobe ya miweka wa uchina Wadana baby nana Wapa kumono wa mirana Nangu kusambili la ndende Momo muchima wa yobe wa mwende Kwa uchi kukuse sowe numbachi ndende Wapa kumono wa mirana
Download it from
My stuff, see ya. Give a ride, eh?